Wote mono
Dogo bahake hapa
Watoto wa Dodoma
La mamoso we
yes, Tuende saita situone
MC Puto
Ikizi unamjua vile boy wewe Baba JJ
Kumbukaga Eti we Aziza we jamani mina kukumbukaga Eti we jamani kuna maisha mimi na we tulishi Ila sasa mbona Mimi na we tukatengana Kisa maneno ya watu we jamani sasa ya metugombanisha Eti we jamani mina kupenda mbaka siku na kufa Eti midogo baraka japo sina kitu ila nilikuchagua mama Hata mama mkwe mama ako yani anajua mama Nikikutazama kwa hisia we jamani na roho yako inaniuma Inaonekana kuna msela ananipigia we jamani na roho yako inaniuma We Aziza nilikupenda sana mama We Aziza Na lo yangu inaniuma We Aziza Likupenda sana We Aziza Na lo yangu inaniuma Iti minataka wacho bache Wacho ushenzi minataka wacho kudanga Minataka wewe wache Minataka wache mama
Basi dada tula noneshe, noneshe, noneshe Paka chini noneshe Eti tuende tena miono yako noneshe, noneshe Tuende tena we jamani kama unaganda Eti tuende tena noneshe, noneshe Eti pare kati we jamani unachezaje hapo Apo kati unalukaje hapo Apo kati we jamani kizo tamasha tijumi Nataka nione tuende tena basi pamba baba Katikati bambia Wala usiogope Mwaga tula nyonga kwa mbali Saitasi wapeleke Minapenda watoto wenye chula Yani wenye nyasi yao We DJ Swaga we We DJ Zombie Wasalimi watoto anguzo tatu Watoto wa smarti Dogo Barakia
Download kupitia Vidoboy.com kupata nyimbo mpya